manze afro man atati antaro. Mama stane ringe jabufuzi erimba tetukeriza erimba tetukeriza twabayambako bapesanyo bajeyo bakuba pate omwenge bagula n'abakazi bafunye omwenge bagula nedigule bafunye omwenge bagula nekani n'abalina nayoki manyi manyi gafe Manyiga fe, buza batuyita batya.
Manyiga bantu,
batuyita batya.
Manyiga bantu,
buza batuyita batya.
Manyiga bantu,
batuyita batya.
Manyiga bantu,
buza batuyita batya.
Manyiga bantu,
batuyita batya.
Manyiga bantu,
buza batuyita batya.
Manyiga bantu,
batuyita batya.
Manyiga bantu,
bancha wa baroza, funa tribal allowance, kumbe nsure njala. Abana basule njala ababwe bali kunyama ababwe bali kunyama cyawunyisa atakinyiza cyawunyisa atakinyiza okora nyo ofuna kitono okora nyo ofuna kitono katsome tukore kitono katsome tukore kitono buza batuyita batya
manyiga bantu
batuyita batya
manyiga bantu
buza batuyita batya
manyiga bantu
batuyita batya
manyiga bantu
buza batuyita batya
manyiga bantu
batuyita batya
manyiga bantu
buza batuyita batya
manyiga bantu
batuyita batya
manyiga bantu
nibakunde nku bango mchenye tufenjala bafesanyo tufenjala bafesanyo customer ya bossi wo customer ya bossi wo muwekea oja kutunda muwekea oja kutunda neighbor tomfula mulabe omularu tomfula mulabe omulema tomfula mulabe tomfula mulabe osanga Aliku ya mbuza batuyita batya
manyiga bantu
batuyita batya
manyiga bantu
mbuza batuyita batya
manyiga bantu
batuyita batya
manyiga bantu
mbuza batuyita batya
manyiga bantu
batuyita batya
manyiga bantu
mbuza batuyita batya
manyiga bantu
batuyita batya
manyiga bantu Sweet Vibes.